X on the beat.
Joro numunsi ndiruka amafaranga ravuna nubwo mbisoza nayataye mundi byukina koma mundi kibaba ndikora ukajya kwira nayagaye baza Jimmy yarumiwe esa kagahungu busi kivume uzima ni toto ni bansaza nubundi nzapa abantu bo ni complicate ni complicate ni kagushuke ikiza nuko nkundi mana ndayisabye none a power my power yeah power my power yeah power my power yeah maze songe mbere Iwacu numva gari njuza bakiza Yuma ndaba nanira Onda gusina no gucanga Gucanga nyabakecuru bingizi nzanga Naje mbibushye nsoza nanutse nitwa maneke Abahungu babyuka bazinga ibikapu Bashoka mu matawni gushaka ibicwa Nanjye ndahomba nsamba nambabaza mama Nanze gucika ibirara byanjye Nanze gucika kubyuki byanjye Nanakabije kurya gitwe mana nabara My power, my power, yeah Power, my power, yeah Power, my power, yeah Mazen songe mbe, yeah